Abantu babiri bebafiride mu kubombuluka kw'ettaka mu muluka gwe Isule mu ggombolola ye Maliba mu disitulikiti ye Kaseesa. Bafudde kuliko Kule Abraham wa myaka 56, mutuuze we Kamabwe Isule mu ggombolola ye Maliba, kwosa ne Bwambale Felix wa myaka 18, mutuuze wo kukyalo Bwatu mu muluka gwe Isule mu ggombolola ye Maliba. Ab'obuyinza n'abadduukiriza okuva mu kitongole ekya Red Cross baatuuse dda mu kitundu kino. Wabula waliwo okutya nti abatuuze bagamba kubumbuluka kw'ettaka kwandyeyongera olw'enkuba ekyafudde emba mu bitundu ebyo.